ne bwebe mu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo osale kifino lumamu bozikiro zikira lumu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo situka nonywamu echupa ne bwebe mu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo olwalero lwakusanyuka tetulina stress ifetetwe baka landiro odyo nyamba tokuba esimu njijeko tonsumbuwa waita jiro nyongeremu vaibu mpulire bulamu nebali jiro wongeremu
tulifane kukwao
norecho kale ofachi gwatari muwele funa ya kagoe onsale kote goyo nsasule situka nonywamu echupa nebwebe